Young tune on the track.
Ekhaya kukude, ekuseni ngafuswa iqhude. Lendlela yinde, ekuseni ngafuswa iqhude. Bangithumile, abadala, ngiphumile, ngilalelile. Bathi inkomo, mangilande, lapha egoli, yasejele. Ekhaya kukude, ekuseni ngafuswa iqhude. Lendlela yinde, ekuseni ngafuswa iqhude. Bangithumile, abadala, ngiphumile, ngilalelile. Bathi inkomo, mangilande. Lapha egoli yasetshenzwa
Goli Gauta ndizela ngudlala Abazali ekhaya balindile Khetha isithi ndashiya ilali Osegoli amathuba amaninzi Emakhaya anqabile amathuba Bawunasikolo ikusasa limfili Bakhuluwe benibukele kubo Bathi drugs abanye abaphili Sozanukela ikusasa lami ungaliphela Ndasixelela ndicingi Ndizoyithatha ichansi ikusasa lami uzalwela Bathi qula kwedini Yavile izwi lisithi masiye madiphu Kanindoni fondini, kanindoni uhleli fondini Namndaqonda manishukume ngoko nangoko Namunifuni imali, bathi ezingela iyefuma naye Xa umthwalo wami, kaloku indlova isindwa ngumboko wayo Tyane melilala, I'm in the stoop Ndipheka incasa no touch, phila umbono wami Yize lanike lokhu uflash
umkhaya Ekhaya kukude, ekuseni ngafuswa iqhude Lendlela yinde, ekuseni ngafuswa iqhude Bangithumile, abadala, ngiphumile, ngilalelile Bathi inkomo, mangilande, lapha egoli, yasetshenzwa Ekhaya kukude, ekuseni ngafuswa iqhude Lendlela yinde, ekuseni ngafuswa iqhude Bangithumile, abadala, ngiphumile, ngilalelile Bathi inkomo, mangilande, lapha egoli, yasetshenzwa
Hustling, cover the money is coming in I'm in your face, I rub it in For all of the times that you hated And all of the times that you prayed on my suffering Manjing is so much, I'm feeling peace I get on the track and I'm flowing The mummies are flooding, I'm not song, I'm getting clean I know I'm the greatest, just gotta prove it Just gotta spawn us some more Switched up the lingo, the money's my language now You still on that fun, I got law They talk like a law, they talk on your cribbers And how could I ever fall off? The streets love me, the kids got me, ush I'm size of a clock, I'm for long, exit I chose to get fever Whoever's not a user is surely a dealer Some appealer Baba real quick got a thick chick So a nigga got a whip beamer Every week mama got a whole 15 steena
Ekhaya kukude Ekuseni ngafuswa iqhude Lendlela yinde Ekuseni ngafuswa iqhude Bangithumile Abadala Ngiphumile Ngilalelile Bathi inkomo Mangilande Lapha egoli Yasetshenzwa Ekhaya kukude Ekuseni ngafuswa iqhude Lendlela yinde Ekuseni ngafuswa iqhude Bangithumile Abadala Ngiphumile Ngilalelile Bathi inkomo Mangilande Lapha egoli Yasetshenzwa